Waridi, baby.
Face to face production. Oh, DJ Rico and Kiss. Give me the beat.
Nikisema siku pendi na danganya. Nikisema siku wazi ni alaya. Hizi lako baby lina ni changanya.
Obeying my instincts, yeah.
Nikisema sikupendi